pour le moment
le wakat jon o ka leedi amendi lawol wala e mudum yarde fama yo geeti ngami ngon nange mon bawi nawtoraade
au soleil
ka do hala yo ka mamadou jean traoré maire sanankoroba wattu fudul golleji nyibugol panongaji yitenge lam ko be notorto darude telaji courant e wimne siri courant ndiam golleji goddi ana bili e kabar mudu hedana bintou kamara kanko woni ministre kumni do ndiam e courant
elle comprendra
odo nokku ngaro fa nyibe jom o to courant resete megawater nogay warta tawede li hen lawi to courant o jaborto kiloji sappo e go o yali to courant o hukirta yimbe to so do horodo fu betike lawol gol juuni mudum warta kiloji nogay waram mu inede iwde to central o wonto takare lawol gol be noddirta RN7
fonda gol do nawturgol sifaji kewdi hebgol yite yalla huncande hore kasindine mali bangal courant no holtiri ministre kumni do am saddaji leedi ndi kasindine meden bangal courant wi famdi fuf temede joy megawatt no holtiri kanko hore jo soudu ministre ndu kedana aluseni sanu
aujourd'hui not
nyaloma hande o megawatt temede joy woni ko leedi amendi hasindine mudum so me mbabe mu inde courant mina e hore min tayore leedi amendi yalta me tiddal lam wonle mudum o hitan 2025 bangal courant o
5 besoin du mali
odo projet o jati jikke modo malinkobe iwde sahal yotade baleri kanon hebo holti wide kidde golle do ko na heewi
ni narda yimbe fu nangira dum soobe hom fu wada ko wayi fu yelana hayba dido panongaji e be kan mija donka hono be ngadirta hono si odo golle lamu muttidu juingol panongaji di kay hunne mujjune dum waram latal sababu bantude hore amen faa laaba bangal qur'an oyo anniya kando yettede ga dum holli titta wiide titdal lamu ngole mudum bangal qur'an o ka timmi
sempa
tama nyibugol on don nuku o da wawi timmindo titdal la qur'an kedana mamadou mayga kanko o dunke kabaru qur'an wulti wiide dum do latto sababu kutude am saddaji bilidi e sodugol jam yite sato fuf
100 megawatt
megawatt teme didi dum ka sa hawrintini santral ngai tati ngondi bamako do dum woni ngondo dar salam mo bank islamic development o dar di fayo to balenki atawam ko warta famu ina jonko sembe mudum ana moni burde di fu so hawrti waran latal sababu waytirde juude amen bangal qur'anji
de energie propre
horojo transition o do indo panongaji arandeji on don nuku hando nyibede politi wide gulleji nokuji goddi dum puddan fay boyata teddan na kullinal asmi guita
l'etape de sanakoroba
kol ngada jom lamu sanakoroba o kay puddode bangal juingol panoji de leedi amen dino waran latal sababu min bawon hore amen fa gasa bangal qur'an mi yidi du yittude san bibbe leedi mali ele tinnar fa to munyal ngal be ngadi fewre e dido gulleji
yi afedde non sacrifice
dido nokuji ngoni to safutun nyande noga jettime e caka dugu nyande go juin central ngaji di godom fuf yo megawatt temdere denno so du fuf fawruntina yo hononi megawatt ngaji temen nay nyibetedi saraji bamako no hultiri adribe suru ministre humlindo courant